Hello everyone, my name is Frida Amani and today niko na Bruce Africa. Yes, let's have a good time, baby.
Baby, me, I don't need love. I don't need love. I don't need love. Oh, no, no, no. Baby, me, yeah, I don't need love. I don't need love, I don't need love, oh no no no.
First thing wanauliza hi na kuwaje, can I get your number nkutumia text saying aje. Next thing mnakuwa marafiki, happy wiki unanza feel vitu, nataka msikia kila siku sim kama buku. Conversation iko lit, haijalishi kani usiku. You fall in love, unawaza umpe kila kitu, we umpe kila kitu, ndo tajua mapenzi sio. Wa kwanza, wa pili, hata wa tatu sio. Aneku feel kuna fuleni umepangwa ndio. You wish ka ungejua mwanzoni unge talk. But that's love, you in love, fuck no shit. I biggest mistake of your life. Ulivo mtizama machoni, ukaisi mneza jenga life. Kumbe mwenza kwa kwoni, wa unampenda na nampenda. So mpenda, nateseka na kutesa kisa unampenda. Mapenzi nini? Mapenzi wastage of time. Naweza tumika sana na sing is a dime. One thing I'm known in this life, mapenzi haitaji uju wadi in this life. Unaweza jitwa mpaka row in this life. Kuna walopenda wakapenda in this life. Then kuna kina sisi, hata tuguse vipi, tupende vipi, lazima tuyapitie sisi.
I don't need love, I don't need love, I don't need love. Oh no no no, baby me, yeah. I don't need love, I don't need love, I don't need love. Oh no no no.
I sound kani na maumivu, screw me na umia. I wish kangejua mwanzoni online get kimbia. Nasikia vumilia, I swear I did. Zaidi ya maramia, zaidi ya maramia livumilia. Mengi mabani lifuta, usombe kakukuta. Usiku takesha, utajuta, utachukia, kisha utataka futa. Weli kufanya ufeel first time ulipo anza kumwelewa. Utatamani kulewa, na kauna sira sana. Utachukia na kwaita wote mbwa. Ila ndo mapenzi ya livyo umbu. Behind no smile, kuna pain. And I'm tired of this love pain. Na sito smile kuficha pain. No man, I'm not doing this shit again. Oh, one thing I'm knowing in this life, mapenzi haitaji ujuwaji in this life. Unaweza jitompa karow in this life. Kuna walopenda wakapenda in this life. Then kuna kina sisi, hata tuguse vipi, tupende vipi, lazima tuapitie sisi.
Baby me, I don't need love, I don't need love, I don't need love. Oh no no no, baby me,